wethu osemazulwini. Malingcwatshiswe igama lakho. Ubukumkani bakho mabufike. Intando yakho mayenzeke emhlabeni njengokuba isenziwa emazulwini. Namhlanje isonka zethu semihla ngemihla bawo usixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela abo bathi basone thina. Ungasingenisi ekuhendweni, usisindise enkohlakalweni bawo. Ngokuba ubukumkani bamazulu bobakho
thalala so mandla bawo.
Siyami namandla ngawakho nobungcwalisa bobakho baba Yehova, ndiyacela kude kube sephakadeni.
Amen so much. Amen msi. Amen msi. Deep.